kami wayayo halay hurdadi gogoshi man tagine naftay dan ku hadiyo dibiyo kiliye meel baase ferhan ka guha sidi aqso galaye garad niman lahayn ba haween gacalka doono godki ay qodaaneed gasho kama bixiyaane garad niman lahayn ba haween gacalka doono daned gasho kama bixiyane adigo gooyay mid kale garab ka siisay kaga ma garaban ishqiga galay naftaadu garanaya galabti jumada ogilindamba urkiyo adidu kala gurin gami wayaye sida gari wacano gabankeedii astaan la gari rayaye garbahay qabto xaggee bay gashaa walle ama go'o barkacii la galay ama guuga xigaan iyadoo gambale garoobnimo ku helayaa